DJ Rico Record.
Yewe kababa kaira, yee nakubali mwanangu, yee dobyo vyeshe, ainaga mshamba. Yee nakubali mwanangu kasirugi kasiri silokata. Yee nakubali hapa sauti ya mdogo mwange. Yee nakubali mwanangu manifongo 26. Yee zafitu, wee kaje. Tutiba, itujitin, mama sema. Viruzi kidogo, makofi kidogo, ai. Viruzi kidogo, umo. Makofi kidogo, kwanza. Viruzi kidogo, makofi kidogo, ai. Viruzi kidogo, umo. Makofi kidogo, watoto waribia kidogo, ai. Viruzi kidogo, makofi kidogo, umo. Viruzi kidogo, baba kaira kidogo. Viruzi kidogo, makofi kidogo, mwange. Viruzi kidogo, nada zaki wa kidogo, ai. Viruzi kidogo, wanangu kidogo, ai. Viruzi kidogo, mama fesari kidogo. Viruzi kidogo, ai. Viruzi kidogo, viruzi kidogo, sema. Viruzi kidogo, makofi kidogo, viruzi kidogo, makofi kidogo. Washa moto wanangu anazima moto. Zima moto baba kaira washa moto. Washa moto na fongo anazima moto. Zima moto na mwangia na washa moto. Washa moto na mbishwa anazima moto. Zima moto wanangu anawasha moto. Washa moto wanangu anazima moto. Zima moto baba kaira washa moto. Zima tena daya moto moto. Mani fongo moto. Daya moto moto. Dogo mwange moto kwanza. Daya moto moto. Na mabiti moto. Daya moto moto, kompeta mawe moto kwanza. Daya moto moto, samnai moto. Daya moto moto, wani wangu moto kwanza. Washa, washa, washa baba kaira washa. Washa, washa, washa na washa washa washa. Sema, washa, washa, washa na kasidugi washa. Sema, washa, washa, washa na manifongo washa. Sema tena, viruzi kidogo, makofi kidogo. Viruzi kidogo, makofi kidogo kwanza. Viruzi kidogo, makofi kidogo. Viruzi kidogo, na dismas kidogo kwanza. Viruzi kidogo, na tira kidogo. Viruzi kidogo, chani madafu kidogo kwanza. Viruzi kidogo, itamirani kidogo. Viruzi kidogo, na majokeri kidogo babu. Viruzi kidogo, wanangu kidogo. Viruzi kidogo, na mdogo mwanke kidogo. Washa moto, wanangu wana zima moto. Zima moto, na fongwa na washa moto. Washa moto, na mwanke na zima moto. Zima moto, wanangu wana washa moto. Washa moto na libya na zima moto. Zima moto masoja na washa moto. Baba kaira daya moto moto. Manifongo moto. Daya moto moto. Dogo mwange moto kwanza. Daya moto moto. Lasa kiwa moto. Daya moto moto. Wani wangu moto sema. Daya moto moto. Kiwa tena moto. Daya moto moto. Sere kiwa moto kwanza. Daya moto moto. Ibra kiwa moto. Daya moto moto. Wani wangu moto kwanza. Washa. Washa. Washa na kasirugi washa. Washa, washa, washa na kibega washa. Sema, washa, washa, washa na mirei washa. Sema, washa, washa, washa DJ Cisco washa. Nasupandi kwa kucha upanda ngazi kushuka. Yugo kianguka vumewa wikinuka. Maji unayafokea alafu unayaogea. Kiona bali unaamwa kuogerea. Kipi ulichofanya na kipi cha maana na mwange kama pusha bado nazidi kwa ba. Na bado nazidi kwa bana ma. Viruzi kidogo, makofi kidogo. Viruzi kidogo, makofi kidogo. Viruzi kidogo, manifongo kidogo. Viruzi kidogo, wanangu kidogo. Sema, viruzi kidogo, Colombia kidogo. Viruzi kidogo, nashinaida kidogo. Viruzi kidogo, ai, ai.
Mama, nakubene mdogo mwange baria.
Kuma,
wika. Njonjo kati wanangu tuje tucheze. Njonjo kati wauni tuje turuke. We njonjo kati wanangu tuje tucheze. Njonjo kati wauni tuje turuke. Werete rete pwa rete. Werete pwa rete. Werete pwa rete. Werete pwa rete. Uongeza tena pwa mama. Werete pwa rete. Werete pwa rete. Werete pwa rete. Werete rete pwa rete. Werete pwa rete. Watoto waribia pwa rete. Uongeza pwa rete. Werete tena pwa mama. Werete pwa rete. Werete pwa rete. Werete pwa rete. Werete rete pwa aya. Werete pwa rete. Werete pwa rete. Werete pwa rete. Uongeza tena pwa
mama.
Werete pwa. Werete pwa.
Werete kuruma ndogo kwake.
Kasirugi, kasiri silokata. Edo vivyeje, nakubali mwanangu iba manoma. Anakusalimia iba kiwa, iba mkorea. Edo vivyeje, mama sabla, nakubali mwanangu. Weka baba kaira.
Uyaibone, ingoma,
inakakata. Tujiba, tuditi, mama. mama sema viruzi kidogo, makofi kidogo, viruzi kidogo na kasiduki kidogo kwanza, viruzi kidogo, makofi kidogo, viruzi kidogo, baba kaila kidogo kwanza, viruzi kidogo, wanangu kidogo, viruzi kidogo, wena laiso kidogo kwanza, viruzi kidogo, makofi kidogo, viruzi kidogo, mwana wadio kidogo kwanza, viruzi kidogo, makofi kidogo, viruzi kidogo, kofeta mawe kidogo, baba viruzi kidogo, nakiwa kidogo, viruzi kidogo, wauni wangu kidogo, washa moto wanangu anazima moto, zima moto bani fongo washa moto, washa moto baba kaira zima moto, zima moto wanangu anawasha moto, kwanza washa moto wanangu anazima moto, zima moto wa unana washa moto, kube bwana daya moto moto, baba kaira moto, daya moto moto, manifongo moto kwanza, daya moto moto, dogo mwake moto, daya moto moto, sijaona moto kwanza, daya moto moto, woni wangu moto, daya moto moto, kube bwana moto basi washa, washa, washa baba kaira washa, ai, washa, washa, washa na washa washa washa, seba, washa, washa, washa wanangu sema washa tendi, washa, washa, washa baba kaira washa kupi.
Mama, na kuwele mdogo mwange bari ya tiriba. Tiri tena. Wele tene tipwa, wele tipwa, wele tipwa, wele tipwa, uongeza tena pwa, wele tipwa, wele tipwa, wele tipwa. Uwe check me naenda, nisha jiko kininja, angalia nilipopinda, angalia mdomo, sijo kaponza jino, since kama pono, pumba kufa kioro, check koro koro, check nipo zero, nisha jiko kibuti na pakiri majalo, niache yezu na nabeto na chata malboro, pona unanuna, kiuno nizuna, tiambu nazama, jotupe nema, shika kichwa kuna, lime sangawanya, isabati zangu angalia zinapochoma, hizi atabubu ni lazima angesema, ayayaya, ani lazima angesema mama,
wika,
areta rete pwa, wele te pwa, wele te pwa, wele te pwa, uongeza tena pwa, wele te pwa, wele te pwa, wele te pwa, na mdogo mange rete pwa, wele te pwa, wele te pwa, wele te pwa, uongeza tena pwa, wele te pwa, wele te pwa, arete pwa, ekule gyan bafeto, ya banda DJ Cisco, tunamshindo ndoto.
DJ Rishow Recorder.